marka ay qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswaan ayaa warbixin ka siiyay xubnaha golaha amaanka ee qaramada midoobay xaaladda Soomaaliya. James Iswaan ayaa ka hadlay dhinacyada amaanka, siyaasadda iyo xaaladda bini'aadamnimo ee Soomaaliya. Iswaan waxa uu sheegay in Soomaaliya ay horumar ka gaartay dhinaca dhaqaalaha, isagoo sheegay in Bangiga Adduunka uu xaqiijiyay in Soomaaliya hadda ay u furan tahay inay deynta laga cafiyo, waxaana uu sheegay in guusha ay sare u sii qaadi lahayd haddii midnimo iyo ujeeddo mid ah ay dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ay si wada jir ah ugu shaqayn lahaayeen. waxaa sidoo kale James Iswaan uu sheegay in bilooyinka soo socda ay Soomaaliya xilli adag wajahayso.
In 2020, Somalia will face a critical test of its state-building progress through the holding of historic one-person, one-vote elections.
sanadkan labada kun iyo labaatanka soomaaliya waxay wajahaysaa imtixaan adag oo ku saabsan geedi socodka dhismaha haykalka dowladnimo. imtixaankaasi oo ah qabashada doorashada ku salaysan hal qof iyo hal cod. sanadihii u dambeeyey waxay soomaaliya haratay sumcad wanaagsan oo ku salaysan in awoodda loola kala wareego si nabadgelyo ah. sumcaddaas ayaa loo baahan yahay in la ilaaliyo sanadkan labada kun iyo labaatanka. u gudbista doorasho hal qof iyo hal cod ah ayaa meesha ka saari doonta xulashadii ay samayn jireen odayaasha dhaqanku. sharciga doorashada waxaa ansixiyey labada aqal ee baarlamaanka, waxaana saxeixay madaxweynaha jamhuuriyadda. inkastoo ay tahay tallaabo wanaagsan, haddana nasiib darro sharcigan cusub ma abaarayo arrimo muhiim ah oo ay ka mid tahay damaanad qaadka kootada haweenka ee ah 30% kuraasta inay helaan iyo arrimo kale. waxaan ku boorinayaa laamaha kala duwan ee dowladda iyo maamul goboleedyada in ay ka wada shaqeeyaan xal u helidda arrimahaasi iyagoo kala shaqeynaya guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka.
sidoo kale waxa uu James Iswaan ka hadlay doorashooyinka golayaasha iyo deegaanka ee Soomaaliland oo uu sheegay in aanan muddo dheer la qaban, loona baahan yahay in sanadkan inta aanu dhammaan la qabto.
Elections must be held too in Somaliland, where parliamentary elections were last held in 2005.
doorashooyinku waa inay Soomaalilandna ka dhacaan halkaas oo aanay doorasho baarlamaan ah ka dhicin tan iyo 2005. waxaan ku boorinayaa dowladda iyo xisaabta siyaasadda inay helaan xal laga gudbi karo caqabadaha hortaagan in dhammaadka sanadkan 2020 ay doorashooyinka baarlamaaniga ah iyo kuwa golayaasha deegaanku qabsoomaan.
sidoo kale waxaa kulanka golaha ammaanka khudbad ka jeediyey Rodney Hunter, oo ah xiriiryaha arrimaha siyaasadda ee ergada Mareykanka u jooga qaramada midoobay, wuxuuna sheegay in doorashada soo socota iyo xilliga Soomaaliya kusoo wajahanba ay tahay mid adag, isagoo xusay caqabadihii doorashooyinka Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo Galmudug.
Looking to elections planned for this year, we recognize that Somalia is in a difficult phase in its journey toward democracy.
markaan eegno doorashooyinka la qorsheeyey sanadkan, waxaan garowsannahay in Soomaaliya ay ku sugan tahay marxalad adag oo qayb ka ah safarkeeda ku wajahan dimuqraadiyadda. iyadoo doorashooyinkii hore ay hareeyeen ka qaybgelis kooban, awood qaybsi beeleed, musuqmaasuq iyo halis rabshado. doorashooyinkii dhowaan ka dhacay Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Galmudug waxay lahaayeen dhaliishooda, balse waxaana dhiirigeliyey in musharaxiin badan ay ka dheeraadeen rabshado, ayna muujiyeen sida ay uga go'an tahay hannaan dib u heshiisiin nabadeed oo ku dhisan wadaxaajood. waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah inay ka wada shaqeeyaan sidii doorashooyinka sanadkan ay ugu dhici lahaayeen waqtigooda, iskuna raacaan habka lagu dhaqangelin karo doorashooyin la isku hallayn karo nabad ah.
dhinaca kalena, ergaya gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya waxa uu sheegay in guul weyn aanan laga gaarin tan iyo bartamihii sanadkii hore dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Unfortunately, military operations have slowed since
mid-2019. in mudnaanta la siiyo howlgallada militari ee ka dhanka ah Al-Shabaab iyo sidii dib loogu furi lahaa wadooyinka xiran ee saadka loo marin lahaa.